What? Ninaona muna kula vibe. Taka taki uno mande bila aibu. On your mark, set steady. It's a dance thing, get ready. Silly weekendy, mambo ni mengi. Tumeanza sai, tushafika ending. Come to the, come to the floor. Tunakula vibe ni kama never before. You don't know. Na kama hujui my man, so now you know. And to the head, to the west. Tingika tingika ki you know vibe. Look to the right, to the left. Ichape chape ni kama zime arrest.
What? Ninaona muna kula vibe.
Saka balance ki shake mashanga. West and haga dance kama belly dancer. Demo bangra aki dance hangla. Shake ni kama bass ni mejack kwa kanga. Dandesi ni kama vibe ni clean. Na shine kwa beat na paya dancer Vaseline. So slide mami ni ka flow mejama G. Style tikitaka ni kazi meva Nike. So tuzitoke hadi tukonde. Tuzitoke hadi mwangaze toke. Tuzitoke leo tuwa ukote. Oya kumbre chunga usigongewe.
What? Ninaona muna kula vibe.
Kendi unakosaje vibe. Tu ukikosa vibe ni aibu. Na ukipatwa na aibu, aibu. Masa kulala tunalala kwa kotu. Maintain ama hapo tu. Kikuja hivi minta kupa 1-2. Bana Chris kani vibes minataka zako tu. Naweza tiki taka ukitaka. Kakuna vibe kuna kitu ina waka. Na iki waka ifike hapa. Shiki fuaka jwa marashi nili waka.
Naona mna kula vibe.
Hey vibe.
Taki uno manda bila aibu.